wa Uganda Cycling Association okuvaayo enteekateeka y'okuzza omuzannyo ogw'eggaali mu masomero, emu ku ttiimu ey'amagaali mu ggwanga erya Uganda eya Together We Can, eteeseteese empaka ez'amagaali omugenda okwetaba abaana b'amasomero gonna mu ggwanga erya Uganda naddala ku ddaala erya secondary. Akulembeddemu enteekateeka eno ye Ssebakaaki Solomon, agamba nti guno omukisa gwa maanyi nnyonnyini ddala kubanga kugenda kwongera okunyweza abaana abato mu muzannyo guno, ate ng'agenda okuwangula mu baana ab'obuwala n'ab'obulenzi wakufuna ekirabo kya ttaka.
So event nga tubadde tugatubeera nga ze emabega okuvira ddala emabega tubadde tufokasinze nnyo waggulu, naye ne tukizuula nti tosobola kupromotera kintu kyonna ng'otandikira waggulu, wabula olina okuvira ddala ku grassroots. So kwe kusalawo teyo nti tugende ddala mu masomero, tutandike ddala wansi tewali abaana abato abana yongera mu masomero g'eggaali. Omulala gwe nsobola okukubira abakulira amasomero n'abannayuganda bonna okwetaba mu mpaka zino okuleeta abaana bapatisipetinge kuba tukiraba nti n'emyukalukiramu eno eriwo esapotinga nnyo eby'emizannyo. So tukubiriza amasomero gonna agaganja etaaza okujja okwetaba mu mpaka zino gajje gwewandise ng'obudde bukyali, registration ali open eri buli ssomero yonna.
Omukulu ono ayongedde okulambulira ku nteekateeka eno,
naye okusinga ddala tufokasinze ku baana basinya wanu ava kademinga sekendi bwe tutunuulidde. So amasomero gonna agandeetaze okwetabamu tugakoowoola era tugakumiriza okujja okwewandiisa ng'obudde bukyali. Ku nkalagala y'amasomero tugenda eggaali yonna eryo oba lodibaikoba mountain bike
bwe tugendako mawulire.